yo, just tell your boy to present.
Kumbe ndo wewe, unanifanya ni kuwaze. Kweli ndo wewe, uliumiza moyo wangu. Japo nitoa machozi yangu, ukuona thamani. Ukaleta pozi pezi lako, ningependwa na nani kama so wewe. Japo anasema mapenzi uvumilivu, ila kwako nimeshindwa. Japo ula mbivu aliye mvumilivu, ila kwako nimeshindwa. Nani onea? Nani onea? Kila siku kelele kelele, nimechoka kelele kelele. 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 Mvua za vuli zinyeshe, nipo nawe. Wana kusema vibaya, baby, kaza moyo. Yale maneno matamu matamu umesahau. Hata chakula kichungu mdomoni nikikumbuka. Japo anasema mapenzi uvumilivu, ila kwako nimeshindwa. Japo ula mbivu aliye mvumilivu, ila kwako nimeshindwa.
Unanionea? Unanionea?
Kila siku kelele kelele, nimechoka kelele kelele. Kila siku kelele kelele, nimechoka kelele kelele. Kila siku kelele kelele, nimechoka kelele kelele. Kila siku kelele kelele, nimechoka kelele kelele.
Anasema mapenzi uvumilivu, ila kwako nimeshindwa. Japo ula mbivu aliye mvumilivu, ila kwako nimeshindwa.
Unanionea?